message ko kugitura mureba byinji. There are so many things comes across the love chapter. And among of it is how it goes. Let's go!
Hey, hey, hey. Tell me. Did I do any fault to love you? Tell me. To leave me, to hurt me. Why did you do that?
Let's see. Under the shadow of this, you are near me. What happened until we say bye bye, my son? I remember back time telling me, unapenda mimi sana. You promised me that you never give me headache like the mechanic with the spanner. Hato jenzini wandika onyonyi enkana bana. This is hapana, baby enzaku sana. It was due to rumor from your friend Sandy Chakana. Bwene anka mapenzi na mshwana na ita Fiona. Ninda hilo mwize na diahanga duku chayaka na ngu hapana. It's gonna happen for you now with that girl. Inakavi na kari mama kona. From today, believe me, trust me, allow me. Buninyo mshija nyeko kushemerile omagana na magana. Hati ni kwenshimi sanka America with the Rihanna. Obonirol munju munonga kemuri ya kuyo mihanga riangana. Naba kwine ni band free ogendu kugani hama inaba chijana. Now you see me, I'm so stressed like kapereka vugonju mutana. Baby breeze back home, orebe rabana. Nikushabori chera ukwangana. Disrespecting a man like me to very barumana.
Hey, hey, hey. Tell me. Did I do any fault to love you? Tell me. To leave me, to hurt me.
Okay.
Why did you do that?
Hatsba gai batantire kutera na manda. Webin tubukanga kuanja kansiga huya jera. Ebiara mbichiro mnyendo hatireba nika semanda. Banjo basonga baseka bagamba mbumfuse na mwandu. Wabila linka kumando. Hate bintu ya chumjenda kumjika taringa askara. Ocha nye mipsawe ngari chomu kana ngamtu magungari chomuda. Nongariza maziko misho. Bulikundi kore mkono ya chubanda kurio muru kampara. Saidi ze banda. Oh my god, ona tuhinda. Kura gani stafako kufa oguma ni mkurinda. Umbakazi vona nuwe kuhundu kwera umu na faida. Michizuko kambu wabe nongamila ngunaba ndiniwe. You will never surrender. Atense mberi ya kaboksi nkecho kunywa cha soda. Omuchupa ya mirinda. Sitamieka ni ndajana. Nidendo chokora chivurile omuzo mkorido. Chariyo kande kumprani. Yoku ya umu Uganda. Umuriba adu ito tukabira hame kuyo mihangari ya Canada. Uwe chanjo ye garu chile nkugita harganda. Kuto waba hinda. Na mazina nizaka hindo batina nukia kaba hinda. Naba nchakure vro mtuma gwanja ni kuteranka sanda. Amazima ninyo mshijo kushemeri ya kanda tinda na unumuanda. Nisiko vino kwenye mahoguri ya chiriku zana hama kazano karuido. Obwendu kukanira niwelu kuntonjira. Baby akar homo siza. Tevere ya swero mkazwe. Tevere hatu mwana tuwa chintonjira. Hatu mwana tuwa chintonjira. Baby nyonka kukorachi. Baby nyonka kusobezachi.
Hey, hey, hey. Tell me. Did I do any fault to love you? Tell me. To leave me, to hurt me. Why did you do that?
Saitegera no mutego wanje funye muna kanzori. Nindara nindeba ngo mu rwiro wa mizozi. I'm growing sin day by day due to your absence. Not pick up my call. Izo mutuma gwanje no kugwazana arsaz. Yet we grow up together. Mwana nyoka kusobeza chi. Hati ndiaba nindiajana. Nkaka chwa mtekente kaba nikasohoze sauce. Wabe ryo msiza nyisiza hati na chine na best. Echi nshuwaza na kusanga brusa imba yine answer the case. Nijisiko bino kwenye maho. Chiku kutwara mo autu. Sikile mo kushakare. Ogwe tire mino kuri akashi. I wonder about nowadays. Kusanga na rukundo ite chirumundasi. Umunyangwane chari kwe takatagasi. Ninyo mshiza nyeka. Atakuru chiza no sisi. Nikusawo iza hahini. Kando rijoko mugiesi. Okuviyama nyeko mchitande tingi kere. Zoga rukum pereza another chance. Ninyo Empress Jerazo. Mshinze nkanga mugasi. Kanda takutina na kwiso. Nikushaba kando takakura na divorce. Divorce.
Hey, hey, hey. Tell me. Did I do any fault to love you? Tell me. To leave me, to hurt me. Why did you do that?
Breakers. Why they hide their crow?